Nikupeni ni uridhike sema nikushike wapi utosheke. Tunashema ujuzi nifunike nami kuchomeke manzo siruke. Tapambana nisikusikie kabisa ukisema njaa inua. You want the bit no one knock kabisa. Ili tusije kuchana. I say by you, by your lela mama. I say by you, by your lela mama. Kama kukupenda ni makosa, ungenieleza nijue. Roho yangu inatokota, nifanye nini ujue. Bora nife na dhiki au niache muziki, lakini isiwe wewe. Siwezi kukusaliti, nitakudhibiti.
Ndio king wa makombe baby.
I say by you, by your lela mama. I say by you, by your lela mama.
So